Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde sakirabe hedibe jamnyalle modde te ngone tar alal bare no gay e jeegon lewru novembre hitande 2025 Ousmane Nial bulde kabaruji do Mamadou Ouattara to bogge janbe do kubbo jan ana wondi e beedude hebede no yafri le leydi meden di himbe hewbe wombe do bamo ko de le kedde leydi meden di ana ceyisane do kabar modon laamu mali societe miniere barik goldo kibi rewrude hengal dewral timini basi hakkunde mabbe ko do kabaru e min don do kan itite lulu e gungotu ko fuddi le hitande 2023 yo di woni sembe kabaru yidi kiki da ko bismillah modon heda studio tamani taggal tampiriji balde kewde sabe kubbo jan dargol boygol yes station gaji fuddi buytade do bamako do ko yata balde tati joni himbe ana keba essentiel no yafiri le capitaine gal le region gaji di du edun wondi e yarude yeso fasitawati dallaji gonton en seda kede ko himbe bamako yogabe e region gaji di bi ali sisi hejaame wombe le nokkuje de
songonga o hebgol essence o lenyala muhamde o kana niwi min jomka tidal o ha tawantin min jetta alla san songonga o wel yonki anay ami hande ara o jutira hon arande ni arane kinanga da nyalama kibbo le station ngaji de fake ba essence hande na waram min tay joyi hewi futama witti hebgol makko ka wana ko tiidi joni jotti min hebi motti do min keba essence o seda seda station ngaji da na heddi udda de faham ko min keba ta ko du fu e jure chodobe so sotta min kewata e juude mumen litre o temen nayi e bout japan joyi temede joyi ɓe jeeyirta men kuccalaɗo o ka ɗum fuɗɗi waytade seeɗa min jikkini jikki lobbo wiide ana moƴƴa ɗum laato honono bama ko wurdini heɓugol essence o usubi janaɗo o ka ana newi
barik mininga holiti altinaire ƴaɓɓina nde signingol mun e famurude gofarnemam mali ɗum ko timmini base hakkunde mabɓe dow kabaru min lulu e gungutu ngal dewral ngal dewral e barik ana hani yoɓude laamu mali ko yata milliard ngaji sefa temere ɗiɗi e capanɗe nayyi e nayyi fa ɓeydure ɗen famu keɗɗen Ali Cisse
lingal o dewral ana holita ele muɗum wiide imadaraji gonduɗo waɗede yeeso cuuɗi carotoɗi fuu darne yimɓel nangaɓeɗu fuu yoppite gollirgal ngal on barik gold ɓami aadi kañum ndu wiide waram teddina yoga e toɓɓe kolitaɗi ɗi yoga e muɗum ana gollirde sariyaji darontoɗi yigaji ɗe leydi amendi ɓamaɗo le hitande 2023 laamu leydi amendi du sahib majjum wi waram imminde hay fangoji fuu ɗi waɗi fewde gollirgal ngal nga o wikina barik gold plenti muɗum mo nanni fewde e maɓɓe nokku moɓe noddirta sirdi o yaltina ɗum ngal ɗo dewra wala latal sababu utinande laawol gollirgal ngal yallana heɓa fuɗɗitidde golleji muɗum lulugunkoto koltaɗo wiide yoy nokku to kange ɓuuri ittede sanni nde leydi amendi micintinde tan wiide fooɗami fooɗe gonɗo hakkunde leydi amendi kañe ngal ɗo gollirgal ilal hitande 2023 ɗum fuɗɗi leydi amendi hayfikeno gollirgal ngal wiide ganano jaɓowo yoɓude usuluji yogaji ɗi hani yoɓande ɗum
balɗe sappo e jeegon haɓɓugol torraji gatteɗe fewde e rewɓe ɓiɓɓe rewɓe immadaraji muɗum puɗɗi nogay e joyi lewru novembre nduɗo bamako ɗo hakkillo cuɓago hikka yo hollitinde jamare nde fewde e heɓugol sembe torraji gatteɗe fewde e rewɓe dow ɓeɓe ande ɗe ministre kuminiɗo kabaruji rewɓe kanko madame jara jena basanago holliti metti muɗum wiide ko ɓuuri rewɓe ujunaji nogay ɗiɗon woni heɓɓe torraji hakkunde hitande 2023 yaade 2024 oma darte himɓe kaɓo e o golle keɗe ko wizia data may gaddo faccitango Ali Cisse
dans le monde il est actuellement
constaté taikitama wiide sa fecci rewɓe pecce tati goto e maɓɓe ka a tawan yanogoji ana waɗe fewde e muɗum fana oɗo immadara ni woni tewtirde kanakoɓɓe gaɗoɓe politique jinankoɓe fa yetto yimɓelɓe golleji mumen nawore bangal fina tawa e jamande hoore waɗa ko woni e bawɗe mumen yallana waɗa wajoji fewde honoroɓe mumen fa bonandaji cattuɗi ɓameteɗi so yettine rewɓe ana heɓene jogolal kinami fuu mi kukkodira juuɗe amin mi laato goto mi anda ɗu komin gatta dow ɓeme ande kese ɗe yalla hakkeji ɓiɓe adama en rewɓe fayoto surbayɓe rewɓe ana heɓa
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
hello min nodirta zoom sirugo handen ana fawi dow kabaru himbe sikkitotobe na tumobe himbe fusini wonko majjora hono be ngori alesise
ko buri hewde tuuma fuu yo pene ga wana non dum wordi bangal jeni mo tuumi fuu o wiyan yo kanyum nyaloma goto portefeuille mako majjirimo jeni noddi sokal fuu gombe le galletu golloobe fayoto takale mu'em hey jaltina portefeuille an o wi mede andi do tabal do ju'in momi so mi yitaimo ko o milay hen fuu yaltana on him o jokkintine hala mako dido halaji ka fuu o wi dum tay wala fuu dalil goto mo kanko jeni o jogi fewre yimbel pe o sikiti wiide wujji portefeuille mako tiagal lugagoji di o tawi portefeuille mako o akale sakki mako to jaati dum heddi jaagido wala fuu ko heddani mo kasem so wana nardude ben do yimbe yaafomu keddotobe min cele ko kayfoto dum yimbe le batti be on so wonko majjiri on sabbi so dum yitaama tiagal yaage tam wonani on hem
sakirab do kadde kabaruji di kikida ko kakedde hedaade yewtere de waran jukkininde
Kura ruzi anafabo yimbe tampube. Le nukuja haboji tungoni e kanyanunguji boni. Kura ruzi analeliri medendi kupuri dubi temdre e chapane jegon. Anadarani hore mudu. Wala edo lamu, wala du edo nason zini. Le nukuja medende. Kura ruzi gola mudu mbefu yopipile ni mali ngoldi robe ngama alla. Ebe pabo ndiradu edo faba muya ingu adamako. Le watu jidi fufu.
Le mali himbe sappo e jeddo gon ina wede nyawdanga nangi yottade sappo e nay lewru novembre dudun holitwi direction nationale de la santé et de l'hygiène publique nan ko mbaltina hakilaaji wite dabreji an gon de fede sakade o nyaw e be darte e jamare de teddin dabreji mbiade an baawi sakade o nyaw fabidren famo kedden amin e mamadou samaseku
ñewdo goto tamtudo fay boyali e dengo o mumi jabbal fi indude nan darda jamarande teddinde wajuji dotro en yalla haybude ko e mabbe
ñaw deng nangi nokande jonde jabbe teddam buli no sanne ana nawano do fay mi wawana yaldude mi yeesudu dotro jettoji alla hande kam hewti hore mi santanaama nana hani wattinde hakkilo hore mun e boodi yaade dusudu dotro ko yaawi sini wonko maati caldi mo
yalla be dural fam do ko war mudu keddande docteur Toumani Sidibe dotro to gollirde monde cellal leedindi
c'est très gollitinde adadu e nyaw o nangi anatiide le yonter jabbene de himbe sappo e jaddon wonbe min limti warbe sabe o nyaw wattu joni o region ngaji joyi woni koltindi wiide maati o nyaw din woni kay kulikoro sigaso moddi e bamako
so kanko docteur Charles Dara lolirdo infectiologue to l'hôpital du Mali o mbistini wiide hono ebola o do nyaw o dun sarugol hertanangol mudun wala o beedi wiide nyaw denko hana fe yebede
maladie dum nyaw kebeteedo ngi nyaw bo nyaloma di ndabato neddo dum wana nyaw ndabiro neddo neddo sini o naway sanne caldo jomum bulan dadi mon nawa dum ko way latal sababu a jomu ya su docteur sini o nawi sanne on way wadde ijam yalta e jomun himbe be ijam heewa mu ben sanne on way latal sababu mu ben sini darana ko yaawi
haybugol ngol wotani hakkilo sanne dum ke en cellal e le ndukuji di docteur Alpha Thiero e docteur Tousescom central 1 Badiangar kanya madame Sissoko Massaku kumni do hebgol nyaw o to gollirde cellal kay be do fufu se fiki do kabar mudun
nous avons
men limti himbe sedbe nyaw deng nangi yonter jabbinde ko yaade himbe sappo e jon wonbe men limti sini wonko men taykiti men biyam be himbe ya yaw yi amuben CCRF Banyagara sini tawama ko won e mudan jom en daranete yude go o lewru jambe jabbe ndu warda handen sodu gollidu direction regionale santé kay limti ko yaade himbe temetaton sikkitab wiide nyaw o nangi ko tawoni mo tajjara leba o won e mudun
sitif jalla hadde kewal nyaw deng dunke en be andar jamarande wartade hakkilo seraji hultadi di mo tadun sorude ko e mabbe